wasonijua hawajui kama nilianzia huku. Toka niko Mbeya enzi hakuna viduku, enzi za mabwanga skin jeans marufuku. Kitambo tu Uganda anatamba baba luku, tulijiamini atupagawa na fame, na ilikuwa love kwa street kila sehemu. Nakumbuka wanangu wote Mbeya mitaa ya Ilomba, kuhusu huu muziki tulikesha kwa kuomba. Tukapiga bao na dunia ikatujua, chata kila kona Mbeya City kwa kifua. Taratibu mdogo mdogo haso zikaanza kutiki, daima sitoacha kushukuru huu muziki. Umenipa marafiki, umenipa wanafiki, umenipa mafanikio, umenipa wazandiki. Maisha kama flashlight waka na kuondoka, na picha ndo imistari sana dhani mshanipata. Daima itabakia kama itopotea, milima na mabonde kikumbuka lipotoka. Mungu alaze pema wale wote walototoka. What a sad day, what can I say, we doing it every day. Press play, I don't chase dreams, dreams chase me. Check in my flow, yanavyopiga tai chi. Na sijisifu mini bora, mini bora na mnajua. Kenyara na kamua, rudi nyumbani makamua. Money money, 20% hizi pesa zitatua. Rakati kimya kimya, success hatuonyeshi. Na bado too fresh, imara kama jeshi. Hatunyei kambi kamsigwa, what the west. Hapo navyo dondoka, ondoka, chomoka, poromoka, sanuka, kimenuka, kimenuka. Wanangu wanajua kwamba busy mifaita, heshima kwa matola, dili chapa taita. Na bado na wachora sonwa kunipita, cheki maja shingo wana tapa tapa. Ona navyo wachinja like ratatata, ni wape tu wabari mini mgoi ena.
Representing Green City, Itezi.
He said they want a bass home.